fofoma onon bandiraɓe hettiniɓe kibaruji meɗen ko sukaɓe ummatore jam woni e mon hande oɗon gondi Oumar Hamma e min Ali Ñali ko jangantaw Ali Ñali jam woni
jamni alaka Oumar habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore jeɗɗire denda
to hande ni en jahan to enda ƴeween noyi tewtol talkuru baccaloria waɗiri to enda hakkunde maradi e galluñe men e fa hande ni mbiyen wakkati powtiri jande gaɗeteɗo kam woni yewtere meɗen pindino hande ni ko cakkitoreɗen fijo pirtol ɓalloy witego pétanque ko waɗi to enda nder agadez Ali Ñali tewtol talkuru baccaloria to enda maradiɓe fuu no ɓe ujunaji sappo e tato e keme tato e nogay e jeenayo ko waɗoy tewtol ngol
gonga non waɗi Oumar Bourdiadou ni fa hande nder janguirde nde enden tonno ardiɗo région maradi o enden gouverneur Zakari Oumarou hokki lawol puɗɗol tewtoru bakka du enda en kettino ko Mohamed Mamman waddi firta ɗengal fulfulde
cs bourdia ɗon wonɗo sukaɓe goto kem jeeyiɗi ɗon gonno tefa baccaloria kalfina nokkunde ka wonno docteur Abdoulaye Diouf
avec les nous
tawtaade moƴƴintinol kessol gaɗagol hitande hikkane caɗale keɓaka harto sigila on sayyani waɗoɓe tewtewru neɓuɓe garayɓe
leur retard
ɗo gallu ñameydi konno CG25 min jeeyi min jeeyi to endan ni tewtoɓe woɓɓe kollimin wiide ke ko arta waɗa ɗum endan ɓe mbiɓe jeeyi tiɗirka dow majjum
min puɗɗiri tewtewru ko jande faransire miɗo watti tammude andu hemmu paɓɓinol ñalaɗe tewtewru bak ko waɗa ɗum ɓeydu no hokkude kam mi siryoro no haniri denne ɗum waɗani kam
nickel quoi
bonsoir pay
ɗum tiiɗay ko wadda subaka o fuu hakkilloji himɓe no pukki
tete calme
wakkati BPC filteno waɗi himɓe nangaɓe dow fi ko darto guykaji gaɗa ɗi endan eɗum heddi du fawara joni hakkilleji tewtoɓe min jiiɓen endan fo
nani fande ñalli en jahan to endan kalen dow fijo 3 août gaɗɗo nder jeɗɗire wittine nde leydi meɗen Niger doni waɗi o batu lawol capanɗe jeegaɓal e go o
non jaati waɗi Oumar hitane hikka de enden ni ton enden nder huɓere zender batu julɗe ɗe enden gaɗa ton enden sukaɓe ummatore ɗum ni fa handen gaddi balle mumen har ko darta sigilaji gaɗaɗi ton enden kettino ko Moustapha Mamma Sani waddi firta ɗengal fulfulde
e dow fi ko darto awol leɗɗe ko hitane hikka duminan e noga e go o sukaɓe ummatore hewɓe gaddi ballaga muɗum ɗum du kondan no holla wiide ke sukaɓe ummatore ɓe enda no hen waddede ballaga mumen ɗo durduggol e tenera Moussa Isaka goto e mabɓe nani ko haali
ana minen ummatore min garanana e waddude balla amin harto golleji ɗi gomnanti amin woni no waɗa
sukaɓe ummatore ɓe skutuɓe ni ɓe naati e dow fi o fa woɗi
on a fait les trous
min gaɗɗi gayɗe to leɗɗe ɗen awte e ɓargol hoggo garde national mo zender o hande du min gari
on ila
julɗe 3 août no wodani min nafaka mawɗo deni himɓe gari to awol leɗɗe minen ballaɓe
no waɗa ko watto leɗɗe ujunere ɗi haa ko ko wiite windi bundu ko awa ley hoggo garde national ngo zender ko laati ɗon wondu konnani to batu mawɗo mo leydi on endan waɗa
Oumar waɗanni fa hannde sukaɓe ummatore keme nayo e capanɗe joyo natuɓe nder sigila awol leɗɗe ɗe endan ni dow beddol mangol huɓere dosugol enda
non noon jaati Abdoul no waɗa leɗɗe ujunere e keme jeegon ko heɓa awede e narrude gallure nden kiloji jeetati kamɓe wurtorde muɗum kettine nane ko pelle sukaɓe ummatore ɓe doso mbi nan hasan hadisa
la mairie de doso
mairie doso on noddimin gam min gollida ɓe aadake awude leɗɗe ujunere e keme jeetati woɗi du min ƴami walde fuu waddanimɓe sappo e joyo min awi leɗɗe keme jeetati min gattana pelle jeenayi kinnotoɗe leɗɗe awaɗe ɗen doso bangeji jeenayi woodi woɗi min gaɗani ɗe koogi ko renotoɗe gartan e yewtere meɗen pindinol caggal lewru ko heddani omto l'école ni jande ko sukaɓe gaɗante wakkati powtirde ne woni e hoore mum nokkuje ɗe fo nana nonno ñalli
non jaati waɗi Oumar ɗo ni nder huɓere ñamede enden fa handen to enden nder Maynasourwa région Difa cukaɓe ummatore janggoɓe nder université janggoɓe nder janguirɗe potorto ɗe enden gaɗi sigila e kentinol sukaɓe tawaɓe nder powtirdi enden en kettino ko Fanta Chamsou waddi firta ɗengal fulfulde
école pamaro intirteɗo angela markel mo gudel ɗo enden nder galle ñamey ɗon wonno to fedde jangi inoɓe jeeyaɓe nder wurogo endan gonno janguina dow fisibilillay balɗe ɗiɗi ni enda koɓe puɗɗi wadde jande nde endan Ousmane Saley Sanda horejo fedde mabɓe kamɓe janguinoɓe jeeyaɓe gudel ɓe endan nani ko wi
l'importance de
jande wakkati powtiri o wallatana suka janggo heɓande mosola jaccere ko heɓano ɗum wallandu no jomum sigilori wodde domde hitande warore
nde l'école goto o ni wecco woto goto du janggoɓe mawɓe ɓe gudel ka en gonɗo endan no jangina Abdurashid mo min jidon enda o wi jannande wadi ko resi du makko wadanno wakati pawtirgo de vacances gam batto heba ko natir l'école.
Moi je suis élève
mi jango l'école non gondo wakati pawtire wala fu ko jonde wuro nafirta ka mi jangang sigilanade mabbito l'école odo andi andal wala kadi
ça va n'a pas de prix
kilo ji ujunere hakkurum e nyemen ton wonno mayne sorwali region mo difanoni fede wuro ngon enda adeke wallude sukabe jangobe l'école Zabeiru Abdou na tawa ele jangino be
banan gaskiya
hitande hikane se ko Allah ko buri fodude hakkiloji amin tewteru breve gadad o ko kebal wada e der mun salni nenen hani wi e minyirabe amin worbe e rewbe min noddibe hawrude nokku gotu wallude be
tema kama juro mu gaskiya
balla kan lati do wodi sanne ko wada Allah eden andi leydi Niger na tawda chadal harfil jande
Omar Jodi se naten der fijoji cionnyul balli
ena wotire nyalimbi eni FC Barcelona tabintini alkamisa bitido ko Lionel Messi no dilo ander club on chagal ndo salino deki didde dungo do derol kanjum wadi ko FC Barcelona holli ko pelle didi den jidana deki didde hano jungo do derol amma kawji be jawdi liga on chalake
mi kintina himbe duni fo Lionel Messi o andani wawa jodade club o andan se kettino den ko be latul bal Messi be andan weli tawabe do andan leedi Niger bi ko wadda firta dengal fulfulde
il a fait toute sa carrière à
latul makko bal fo wada na dun nander fedde bal sa wona hunde ko weli mino amma to makko kay ko wodi non gande mo yino jodade fo jottono
taje aussi
déjà c'est quelque chose
une non demin ke dino wara illa hana hande dum wele min baake ko mi si dilli barsa do leedi meden Niger miden godi iri makko misali mazu e kalala en
social international
ba o mila club no sangam kam barsa
min inde makko ni nanam mi mila kinani club wiete mi si inde de der hunduko cukabe kanni mi nantan to am club ni wiete no
ari mil club mayno
kay Messi
minen kay min gala le filla Messi gada ko wuro min gonda kan woni mena
mena ni
dawon to kibaruji meden sukabe ummatore tili sai elen Allah hetina en jango to nanton kibaruja